Mark you records.
Ni Billy Nash aka Mr. Kale. Sinajua kama kawa na dedicate ngoma all over. Inafahamu jua Mungu ni nani. Joma nake. Asikiza.
Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sana. Nashukuru Mungu kunipa kipawa. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sana. Nashukuru Mungu kunipa kipawa.
La kwanza ni kumshukuru Molai kwa kunipa uhai, kulinda familia zetu na kuwapa uhai. La pili ni kurudi duniani, changamoto za dunia ni nyingi sana, ukifuatana nazo hauwezi kamwe. Sina tisha, tatetemesha, soko pesa hai. Hey, sina tisha, tatetemesha, tena soko pesa.
Hata wakifly, sisi tukikry. Tusikate tamai, hata wakifly, sisi tukikry. Tushukuru Mungu kutupa uhai. Hata wakifry, sisi tukikry. Tusikate tamai, hata wakifry, sisi tukikry. Tushukuru Mungu kutupa uhai.
Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sana. Nashukuru Mungu kunipa kipawa. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sana. Nashukuru Mungu kunipa kipawa.
Kuli wafastify kwa kutupa motisha, kwa kutupitisha, siku zote tutazidondosha. Mwenyezi kweli wa fastify, kwa kutupa motisha, kwa kutupitisha, siku zote tutazidondosha.
Hata wakifry, sisi tukikry. Tusikate tamai, hata wakifry, sisi tukikry. Tushukuru Mungu kutupa uhai. Hata wakifry, sisi tukikry. Tusikate tamai, hata wakifry, sisi tukikry. Tushukuru Mungu kutupa uhai.
Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sana. Nashukuru Mungu kunipa kipawa. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sanai. Tunapenda kwaya sana. Nashukuru Mungu kunipa kipawa.
Mungu hai. Mungu hai, yuko hai kama sky. Mungu hai, Mungu hai, yuko hai kama sky. Mungu hai, Maulana hai, yuko hai kama sky. Then shetani down, yuko down kama soil.
Hata wakifry, sisi tukikry. Tusikate tamai, hata wakifry, sisi tukikry. Tushukuru Mungu kutupa uhai. Hata wakifry, sisi tukikry. Tusikate tamai, hata wakifry, sisi tukikry. Tushukuru Mungu kutupa uhai.